Get to that, get to that. Natty Drew, Hamisi, A Brown, and he's so credible.
Bahati riziki, mianya sabati mziki. Nafanya, sibaki na dhiki. Napambana, staki mnafiki, asiye na maana. Maisha yangu kutafuta ugali, macho yangu kutafuta mali. Mungu wangu kanikubali, mambo yangu yamekubali. Naishi kama rasi, yani peace. Mwendo wa farasi, sio fisi. Moto wa pass na sio kiberiti. Ila ma France ndo analeta usaliti. Maono yangu yafike mbali, ila wewe mwanangu haunikubali. Mkono hautaki hali zako, chuki kila mahali. Na changoma ina mahudhui, ila wananongona mahadui. Nife kwa homa mapema asubuhi, nife niache boma mabedui.
Na for them haters, them na gonna see we rise up. Them na gonna see we rise up. And for them haters, them na gonna see we pant up. Them na gonna see we pant up. Oh Jaja watch them, them a coach gangster. Hypocrite them a haters. Oh Jaja watch them, them a coach gangster. Yeah.
Usije ukaniletea hizo mitego kaza nei kwenye rap game. Mimi ni professor kama Jay. Wengi walamba lips kwenye mic kama gay. Mr. Ebo nakuja kalugwaru KK.
KK.
Mirungi mitu stele, bangi mishisha na mitungi kama sele. Alafu ajiona fundi unacheza kama Pele. Vipu tangoza kundi kama Levi uko mbele. Kela tu kidogo macho juu. Walisau nyuma walinita Joe Bless. Usidhani bila wewe hawa view tena wana like na kucomment. Wanashangasi na tag niko juu. Sunajua ukiwa nyumbani alafu perfect. Nemba na kurap kama blue lakini baro haters awa
to shit. Na for them haters, them na gwana see we rise up. Them na gwana see we rise up. And for them haters, them na gwana see we pant up. Them na gwana see we pant up. Oh Jaja watch them, them a coach a gangster. Hypocrite them a haters. Oh Jaja watch them, them a coach a gangster. Hypocrite them a haters. Oh London,
call me top shatter. Flows like a water. Conde pa mi shoulder just like a sniper. Uno can't stop I. Call them like cutter. Keep a little distance, call me too sharper. Hypocrite friend them, me na pamper them. Rams them a whip them, me na powder them. Conde pa mi ka, me na chast them. Me love the ganica, me na chast me neighbors them. In a district is where me banil west in a the ghetto. Cutie face as police, illegally pistol. Lico bass, wall bass, this is how we moto. Crucify them, pancras like a
not
crystal.
Not for them haters, them na gonna see we rise up. Them na gonna see we rise up. And not for them haters, them na gonna see we pant up. Them na gonna see we pant up. Oh Jaja watch them, them a coach gangster. Hypocrite them a haters. Oh Jaja watch them, them a coach gangster. Hypocrite them a haters.
Oh London.